Joshua 17 verse 1. Lesi siyisabelo sesizwe sakaManase ngokuba wayezibulo likaJosefa. UMakirike izibulo likaManase uyise kaGileyadi watholela kwaGileyadi nebashane lokho indoda yimpi. Verse 2. Abanye abantwana bakaManase babelwa nabo ngemndeni yabo. Abantwana bakaBiyezeri nabantwana bakaYeleki nabantwana bakaAsiriyeli nabantwana bakaShekemi nabantwana bakaHeferi nabantwana bakaShemida. Labo babengabantwana besilisa bakwaManase indodana kaJosefa ngemndeni yabo. Verse 3. Kepho Selofenati kaHeferi kaGileyadi kaMakiri kaManase wayengenamadodana enamadodakazi wodwa. Lawa angamagama amadodakazi: oMahela noNowa noHogila noMilka noTirisa. Verse 4. Asondela phambi ka-Eliyazari umpristi naphambi kaJoshua indodana kaNuni naphambi kwezikhulu athi, uJehova wayala uMose ukuba asinike ifa phakathi kwabafowethu. Wayesewanika ifa phakathi kwabafowabo bakayise njengesiyalezo sikaJehova. Verse 5. UManase wabelwa izabelo eziyishumi ngaphandle kwelakwaGileyadi nebashani ngaphesheya kweJordane. Verse 6. Ngokuba amadodakazi kaManase aba nefa phakathi kwamadodana akhe, izwe lakaGileyadi laba ngelamanye amadodana kaManase. Verse 7. Umkhawulo kaManase wasuka kwa-Asheri waya eMikimetha elingaphambi kweShekemi. Umkhawulo wawusuya ngakwesokunene kwabakhileyo e-Eni Taphuwa. Verse 8. Izwe laseTaphuwa lalingelakaManase, kepha iTaphuwa elisemkhawulweni kaManase lalingelabantwana bakwa-Efrayimu. Verse 9. Umkhawulo wehlela emfudlaneni iKhana ngaseningizimu komfula. Leyo mizi yayingeka-Efrayimu phakathi kwemizi kaManase. Umkhawulo kaManase wawungasenyakatho komfula, ukuphuma kwawo kwakuselwandle. Verse 10. Okwaseningizimu kwakungokuka-Efrayimi, okwasenyakatho kwakungokaManase. Ulwandle lwalumkhawulo wakhe. Bafinyelela kwa-Asheri ngasenyakatho nakwa-Isakare ngasempumalanga. Verse 11. Kwa-Isakare nakwa-Asheri uManase wabelwa iBethi-Sheyani kanye nemizana yalo, neJibhileyamu kanye nemizana yalo, nabakhileyo eDori kanye nemizana yalo, nabakhileyo eNidori kanye nemizana yalo, nabakhileyo eTahanake kanye nemizana yalo, nabakhileyo eMegido kanye nemizana yalo eyizimpakama ezintathu. Verse 12. Kodwa abantwana bakwaManase babengenakunqoba leyo mizi, kepha amaKhanani ayethanda ukuhlala kulelozwe. Verse 13. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli sebeqinile, bawasebenzisa amaKhanani abaxoshanga ngokupheleleyo. Verse 14. Abantwana bakaJosefa bakhuluma kuJoshua bathi, unginikeleni isabelo sibe sinye nje, nesinqamu sibe sinye kuphela, kube yifa lami, lokhu ngisizwe esikhulu njengokuba uJehova ungibusisile kuze kube manje na. Verse 15. UJoshua wathi kubo, uma uyisizwe esikhulu khuphukela ehlathini uzicabele khona ezweni lamaPherizi nawelamarefa, lokhu izintaba zakwa-Efrayimi ziminyene kuwe. Verse 16. Bathi abantwana bakaJosefa, izintaba zisanele, wonke amaKhanani ahlala ezweni lesigodi anezinqola zensimbi, wona aseBhethi-Sheyani kanye nemizana yalo, nawo asesigodini saseJizreyeli. Verse 17. UJoshua wayesekhuluma kuyo indlu kaJosefa naku-Efrayimi nakuManase ethi, uyisizwe esikhulu, unamandla amakhulu, hayi ukuba nasabele sisodwa nje. Verse 18. kepha izintaba ziyakuba ngezakho, noma zihlathi oligawula namaphetholi alo mawabe ngawakho, ngokuba uyakuwaxosha amaKhanani nakuba enezinqola zensimbi nakuba enamandla.